Ebyunga tubitadde ku mabbali mu mawulire amalala Bannayuganda basabiddwa okwettaniranga ennyo enkola eza yinsuwa kiyambeko naddala mu kaseera nga bafunye okusoomoozebwa. Bw'abadde akulembeddemu omukulu ogwa kampuni ya Jubilee kwegattidde ebitongole byayo okuli Jubilee Life Insurance ne Jubilee Health Insurance, John Katende nga yavunaanyizibwa okubunyisa obuweereza mu bitongole bino asabye bannansi okwettanira ennyo enkola za yinsuwa olw'ebirungi ebizirimu.
Bakukuutira mwenna mujje mu Jubilee Insurance no. Ekitongole kino kiyitibwa Jubilee Insurance nga kikwataganya by'okutereka ensimbi n'okulabirira Bannayuganda mu by'obulamu. Twasazeewo obigatta kubanga bw'otunuulira kasitoma atereka ssente ne kasitoma anoonya okutereka ssente ze okumujjanjaba ng'afunye obuvune oba obulwadde. Kasitoma bano mirundi egisinga bafaanagana kugebeekaaka. Etusalawo enkolagana eno tugiteeke mu kasolya ka insurance tebajja wano okusukka emyaka 8 mu Uganda era wetuli obaweereza gye mufune insurance ez'obulamu z'okutereka ssente zammwe ez'okubajjanjaba kubanga obulwadde oba accident bulanga.